Jigamba, wanajifoji kwa pamba wanajifanya machinoa ili tuende sambamba walishotega mabomu ili kuturipua recent juhudi zao tulishazijua wananigongea simu wengine nani beep wanahitaji nwe nao ili kesho ajisifu wanatuita toto mama tukibisho na this no way it's horrible Benjamin's baby but my side is poor too peace and rap ama zangu ama zao
ama zangu ama zao hata stories pandi nao wanajiona machinoa pigishia pamba zao nao wakijitusu tunachapa nao wanaofata nyao zao na koma nao yes ole wao kiama changu ama chawili ni honyo na wafunge yo midomo yao ama zangu ama zao ndio haiwezekani ile miwa shibe wao oh hiyo ni soni pe miwa pe wao jiko kuwa hapo kitambo niliocheck dada zao
dada zao wakibana watachia wakiziba wakitega wete kuwasema nao
ama zangu ama zao chama changu ama chao
ama zangu ama zao wakibana watachia wakiziba wakitega wete
Mazangu wa mazao Chama changu wa machao
Moyo umesema safi weka nadharani basi Topu mbavo kakweli sema simiko Hamwezi kutupenda wote na kueleza tu Na bado itakuwa zaidi siti tunasonga tu Kwa maana lishandikwa so lazima hitimie Mashita kinyama unapate na kubidi tutulie Naishi kama mula ila shadow one Kila siku yendayo kwa mungu situpo vitani Mangapi amejiri bado tumesimama imara Weto focus dele zinyake zetu taswira Wengi amjui na hamwezi kuwa kama sisi Toka tabia mwenendo paka jinsi na
Mango jazz, coast aminia Gawa menga mange lakini wezo yambua Weka kuta, style zote tunapita Dance so hardcore, kumesho baka twister Anzisha, tonena nanabisha Ili tudili nao, tu wapoteze kabisa First to first, tonelini ni nani na You be fake,
Amazangu amazao, wakibana watachia Wakiziba, wakitega, wete kuwasema nao
Amazangu amazao, chama changu amachao Changu ama chao Ama zao ama zangu Hezeki ni chama chao ama changu Iwe mtaani maskani Home up a button Amilijeshi mkusa sana itangaza vita So ile kuya tatu balini ya kivietnami Yani mtaa kwa mtaa Moja moja na wakama tena kuna zana Tatapo yonio na ita police 9-1-1-1 Nasibyo jua umekwisha watoto mama Squeeze mnachonga sana Nyimba moja iwani na jona memoriza kazi Kirogo mkisifuwa mnajona kina PDD Mnanza kuleta pose Tale nyingi madem kibao na kujirusha Mwambirika mshikiki mitani ni baratu Shure mnaikimbia puna kwenye kwa nguvu ya ganja Waguma kufikiri hapu mapesi bakusa awe Sasa tuende kazi Mstari kwa mstari Lyrics kwa lyrics Cage to cage Kwenye mabano weka desk Kisha face to face Tone UPMC wa kweli nani UP fake Kumba vujinga sumu Mokasa
Yeah,
JD,
can you break it down for me?
Yep. Ama zangu ama zao, chama changu ama chao.
Yeah. Wakibana watachia, wakiziba wakitega.
Hey yo, Jay. You know what? Zangu ama zao, chama changu ama chao.
Yeah. Toka upanga ndani ya bongo. Nairobi at Kampala tunasema now. How's your MD? Uncle Deno, Kali. Ama zangu ama zao. Chama changu ama chao Kibongo bongo mina komana East Coast baby Yup